mawɗo e garkan ɗon kettino habaru suka amator studio kalam goddanta on geccire mona ko habaruji aissa madde mumde abdoulmi foof ma abdoul
jamni wallake aissa habarujiɗi e gaddanɗe asawe o anda hettinantoɓe
nder habaruji ɗiɗi hannani en puɗɗira e dow tewteru bp ko ɗum fuɗɗi ɗo nder huɓere ñama en gueyno no woni e duwa ɗira nde rewtere pindiwol meɗen jaati toon en dammaraɗe nder nokkure toon e ɗum waɗan sukaɓe matore ekkintinoje dow golle deme nder kengel hana wakkati fo en kantira e fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw altine bittiɗo endan ɗum fuɗɗi waɗude tewteur bp ɗerol timminde jande ekkitade golle nder kappa kuula reedu leydi niger
non jatti waɗi aissa nde en daari ɗum fa hande nder kappa kuula reedu leydi niger di endani gan tewteur ɗerol jande golle endani nokkuje capanɗe tati e jeegom kan woni ko itta en kettino ko habibou garba waddi firtaɗen ngal fulfulde
yande sappo no ƴaɓɓori min tawi capan tati tewtoɓe ɗerol bep galluñe men ɗum tawama le lycé issa beri nokku to ƴeewol jeegaɓol joƴƴinama ɓe gonana ni keme taton windaɓe ɗo endan wonɓen tewta golɗo ɗerol e dow fannuji kewɗi sanne eɓe kolla ɗo endani weltare mabɓe no ɗum heeɓi ɗum waɗirni endan
tewtor ɗum hoyi gam komin gaddana fuu min gaɗi ɗum lokkol min kanti sigila jandeden no hoyan nino gam fawranden joon min gaddanaka o tiiɗigo
way ça s'est très bien passé
fuu waɗiri no waɗiri komin ƴama ɗum du tiiɗay jonkay ko heddanimin ɗum kam woni ko wiite technologie kamɓe ƴamɗe do gollal hiite lantarki ɗum miɗo watti gikke sanne saabu seni a janggi e dursitiɗa faa waɗi to kulal gon fuu wala
on a rien à craindre
ari Ibrahima Garba kañum woni hoorejo nokkure ƴeewol ngol enɗa o wi kuje ɗe fuu gaɗi no hanir eno wooɗiri e dow tewtewr ndi
bon cette année nous avons
to hitandi kadi min kawray fuu e caɗale goo amma komin mbawi jogitade kam woni dimma nimɓe waɗoɓe tewteru ko ɓeydi ɗum ɗum du kay hitande fuuna ɓeydo sukaɓe waɗoɓe tewteru ɓe janguinoɓe e ƴeewoɓe tewtol ngol illa yamde jeɗɗi min tawi capanɗe tati nimɓe fuu gaari basi gon fuu wala
ministre kawjiɗo filla jande e ekkitagol golle juuɗe o wi kujje ɗe no warde hikka ni ɓe beltake sanne ɗum ɗo haalanana altinere nde enda tan en jendere wakkati puɗɗol tewtol ngol e hoore muɗum
bannirawo gandurui didde raf keccoran hakkillo fukkingo toon nder région difa gouverneur région o enda o joƴƴini lawol laamu reggude wuro
non jaati waɗi aissa haɗude ɗum fa hande himɓe yilade jemma ko joɗɗina ɗum endan ni nder huɓere difa de endan ni himɓe bowi ɗum amma ummatore hewɓe galano ɗow tan no lawol gol endan en kettino ko abdoulaye mani waddi firtaɗen ngal fulfulde
nder région mo difa ilu duɓinaɗe sappo e joyi wonno ko laabi ndena goɗɗo joƴƴina ko himɓe hetta wurtade satu mo yiɗi fuu
garta nimɓe deggo nokku gotu to mburto ɗum watta kena gam jonde jam e pottal heɓe hakkunde yimɓe nde laabi sariyaji joƴƴidama du no wooɗi sanne e nimɓe ɗowtanade ɗin
sogeji haɓɓiniɓe kay koye mumen ɓe mbi sukaɓe ummatorɓe guinguimi galano ɗowtono laabi joƴƴinaɗi e dow fi ndenago ɗi endan Salifou Hassan inspecteur nomo police guinguimi no fammine himɓe dow majji
no wodi fadaji kewɗi ɗimin goni miɗen mbitto ɗum en no wodi wakkatiji ɗimin koƴataɓe waddurde ɗo kalanammi e mawɓe mabɓe to accuɓe jooɗo ɗon
no wajibi sukaɓe ummatorɓe paama fa woɗa ko gouvernement joƴƴingol ɗo lawol ndenagu gam warturde jam e seyo e nder région o endan
bandirawo jonkuma en jeeyi toon nder huɓere zender to fedde janggoɓe université gaɗoɓe jande tariki e jande fannuji ñeñal gom ɓe gaɗi batu mabɓe ko lawol aranol nder majjum ɓe gaɗi jandeji feereji gom e fina tawaji e fijoji coñinol ɓalli
non jaati waɗi aissa nde en daari ɗuni fa hannden hano batugu enden ni ko waɗat laamiɗo damagaran e hoore muɗum kandal gani janggoɓe ɓe enden gaɗi batugu enɗan ko wona no tefe nder majjum nduni fa hannden kan woni ko soɗa enɗan caka himɓe jeeyaɓe duni fa hannden e université o enɗen ƴuɓe nder département ji région o enɗan en kettino ko Abou Soumaila ardiɗo club janggoɓe jande tariki e fannuji jande ñeñal nder université o enɗen ni wi'i ko Ali Keita waddi firtaɗen ngal fulfulde
c'est la toute première édition
nde woni batumum lawal aranal ɗum du sigila kena nder lawol soɗodirde enɗa golleji kewɗi anniyama waɗede caggal majjum no wodi yilaru ndaroyde no nokkuje tarikiji ɗo nder zender ɗum du fu tawa kena nder lawol batu lawol aranal ɓurodiral wawde piɗe ko wite arma aso ton miria
bandiraji on kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en jeyi ton en dammaraɗe nder nokkure to no ɗum waɗan sukaɓe ummatore ekkintinojo dow golle deme ton nder kegel ɓe gaɗi lumo kollol kulle mabɓe ko lawol aranol
ko wona no tefe nder majjum himɓe gara darude wona no waɗe nder janguirde ndena e kadi nduni fa handen gam waɗude batu burtaki jangoɓe timminɓe jande ekkitade golle deme enɗe enda
ɓe gonano hembere e nogayo nder mabɓe tawa capanɗe joyi e jeɗɗo sukaɓe rewɓe no endan ɓe sukaɓe ummatore laatiɓe wonɓe no ekkito demal wiyete kegel nani ko docteur nokkure nde ɗo Rabiu Boubé haali e dow ɓeɗo fuɗɗuɓe jande arande nde enda
ici c'est des après
ɗo enda no ekkintinteɓe ɓe duuɓi sappo e nayyi yaade e jeego noon sukaɓe ummatore noon wurtinaɓe jande eɓe jangayi bawuɓe yarede nder kala suwal cmd no fannuji jeegom no demal kalijeje dursitagol ko neɗɗo waɗi e gaɗol ñamdu dabbaji ekkintinongol wattana lebbi jeenayyi warde hitande
a loto emploi
biba Ousmane goto e mabɓe o wi hande nde o wawi woƴƴitugol ñamduji ɗi endam
lazo ko yan ayki ne sana'a
mi wari fami ekkito lumako tomati kecco baylol mum e albacce e biriji min jetti gam komin ekkita ɗum min nawtorto
dama ende ha ena eya kuyama wayni
kamilu mamman wodna andal sane e dow fi birol dabbaji o wi o fami funo golle ɗen wawi
an koyamamo
min ekkitama gaɗol lamɗam ko hurfare dabbaji kamɓe nokku to dabba wattante ñamdu e nde a yeehi lumo iri dammucol ngol codata ɗum hoyani kan sanne fey wuuro miɗo wawi wadde ɗum
nas
kule kewɗe non woni ko wadda waɗa lumo kollol
aysahar ko darta fijoji coñnol ɓallini sikkittinoɗen ko sumana amadou janganta en
fedde hawjinde latol ba leydi niger feni futto e dow fedde muɗum hawjinde fi ko darto hono kokkol kibaruji waɗi hono battu jooɗa kaalen subako enɗa gam batte allah e wadde ekkintingol e fantingol yaade e cuuɗi kokkol kabaruji ɗum du kondanni ga allah e ɗum famano neɗɗo heɓirto talki naatugol ele gollal ngal enɗa talki ɗi kaf ɗum du konda manda majjuni wonno kamɓe hokkoɓe kibaruji kañum e golloɓe dow réseau ji ɗo fi fijoy pirto ɓalli tawi kamɓe ɗo ɓe keeɓi ɓe gaɗi gollal ngal no hani ene woɗiri wakkati fuu ɗum waɗi fi latol balngol endam fa handar fillatol bal ni enen kala haala hono wattuɓe biiji ko ɓuuri moƴƴude ko hitande hikka nde enɗan ko wite super ligue mo leydi niger caggal ɗum waɗi ñalaɗo sappo e jeetati ɗen lata bal ɗum waddini Murtala Yaya mo as police kam woni yesso wattana biiji sappo e goho Imran Seyni mo as fan kandu watti jeɗɗi nonnoon fande Ibrahima Oumar du Konda mo as garde national wattanan kandu biiji jeɗɗi
ɗo min kantani o habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimen sey jangudi on kiyari